Hii ni radio ijwi ry'America. Ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru muri kumwe nange Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera ku hirya no hino tujye mu kandi kibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru avuga rya ntindo kwisi abantu amagana baguye muri Arabia Saudite bari mu ruzinduko rutagatifu rw'abayoboke b'idini ya Kisilamu bazize ubushyuhe bwinshi. Ibiro ntaramakuru AFP byatangaje amakuru bivuga ko byahawe n'umudiplomate wo mu gihugu cy'Abarabu agaragaza ko abanyamisiri 658 bapfuye. Indonesia nayo yavuze ko abanyagihugu 200 bapfuye. Ubuhinde bwavuze ko abapfuye ari 96. Ibindi bihugu byapfushije abantu ni Senegal, Gari, Sudan, Pakistan, Yordania, Malaysia na Irani. Ikinyamakuru AFP gikomeza kivuga ko abagera kuri 600 bapfuye mu minsi 2 kwa gatandatu igihe abakuru rugendo rutagatifu bari ku musozi wa Arafat no ku cyumweru igihe bakoraga urugendo ahitwa Mina mu muhango wo gutera amabuye shitani. Abantu bagera kuri 42 baguye mu bitero by'indege byagabwe mu majyaruguru y'intara ya Gaza, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters byahawe inkuru umuyobozi w'ibiro bishinzwe amakuru mu mutwe wa Hamasi Ismail al-Tawabta. Yavuze ko abantu 22 baguye mu nkambi ya Al-Shati, abandi 18 bakagwa mu mazu yabo arahitwa Al-Tufa. Itangazo ry'ingabo za Israel byavuze ko ibitero byombi byagabwe ku mazu akoreshwa n'umutwe wa Hamasi. Perezida wa Liberia Joseph Boakai yatangaje umutungo we nk'uko abisabwa n'amategeko, yerekanye ko afite amadolari 970,000 n'amadolari 419 ari mu mazu atunze kuyemo amadeni afite abantu. Amategeko muri Liberia asaba bamwe mu bategetsi kuvuga umutungo wabo mbere yo gutangira akazi, ariko ntabwo baba bategetswe kuwushyira ku karu. Amakuru yose mushobora kongera kuyumva kuri wa eshatu akadomo radio cyuve wa akadomo kona. Ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byatangiye mu Rwanda kuri wa gatandatu. Perezida Paul Kagame umukandida w'ishyaka FPR riri ku butegetsi yatangiriye ibikorwa byo kwiyamamaza ibusogo mu karere ka Musanze. Gloria Tuyishime.
Ibikorwa byo kwiyamamaza bya Perezida Paul Kagame byatangiriye mu karere ka Musanze nk'uko wari ubivuze, ariko byatangiye mu by'ukuri kare cyane mu gitondo. Nahageze saa 2 zibura iminota mikeya, ariko nasanze mu by'ukuri stade yuzuye busogo. Navuga ni abaturage bari baturutse mu turere dutandukanye, ariko hari n'abandi, hari diaspora, hari abandi baturage b'abanyarwanda baturutse mu bihugu bitandukanye bari bahaje mu by'ukuri kugira ngo bamamaze umukandida wa FPR Inkotanyi Perezida Paul Kagame.
None se Perezida Paul Kagame waruje kwiyamamariza aho ngaho ibusogo yabwiye iki iyo mbaga yose yari mutegereje?
Yego, urakoze cyane. Yabashimiye nk'uko asanzwe abikora nyine mu matora cyangwa se mu kwiyamamaza ko bongeye kubonana, bari baherukana kera by'ukuri. Ariko icyo yababwiye by'umwihariko mu matora, yababwiye ko politiki ya FPR y'ishyaka rya FPR Inkotanyi ari ukugira ngo ntagire umuturage n'umwe usubira inyuma cyangwa se usigara inyuma, ni ukuvuga ngo abaturage bose batere imbere kimwe kandi byuzuye. Okay, yabyivugiye yavuze ati twagerageje gukora ariko byose ntabwo twabigezeho.
Akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora, muramfasha. Ibitahageze neza ubwo namwe mubifitemo uruhare.
Rero yavuze ati ntabwo twabigezeho, niyo mpamvu tugomba gukomeza gufatanya kugira ngo tubashe kubigeraho. Mu byo rero abaturage bambwiye batagezeho kandi bifuza, by'umwi hariko harimo amazi n'amashanyarazi nk'abo twaganiye mu bo mu karere ka Musanze bambiye bati hari imihanda dufite ariko nta matara arimo vuze ko umuriro w'amashanyarazi utaragera mu duce twabo abandi bati dukeneye imigezi nko mu mirenge ya Bigogwe muri Nyabihu baravuga bati ntabwo dufite amazi ahagije
umukandida w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije Frank Habineza yamamarije mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana inkuru irambuye asumutakaboyi
ibikorwa byaranzwe cyane no gushyushya abaturage bari bitabiriye kumva imigabo n'imigambi ya Green Party binyuze mu mbyino ndetse no mu banyarwenya bari bahari mbere yo kugeraho bagombaga kwiyamamariza ishyaka Green Party ryabanje kugenda rinyura mu baturage n'imodoka ndetse n'indangururamajwi babwira abaturage gahunda babafitiye mu gihe baramuka babatoye iri shyaka ryamamaje umukandida waryo mu mwanya wa perezida wa Repubulika ari nako ryahise ryamamaza n'abadepite perezida wa Green Party Frank Habineza yabwiye abaturage bari biganjemo abazanye nawe ibyo babanje gukora mu myaka itandatu Green Party maze mu nteko ishinga amategeko byiganjemo ibyo kongera umushahara wa mwarimu kugaburira abanyeshuri funguro ryuzuye Perezida wa Green Party yavuze ko bagize uruhare kwa igihugu cyafashe umwanzuro wo kohereza icyogajuru mu isanzure kigamije kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu no gukuraho umusoro ku butaka no kubwegurira abaturage aho umuyobozi yavuze ko kwegurira abaturage ubutaka bwabo bitaragerwaho neza 100% ko ariko bahawe igihe kirekire cy'uko bwita ubwabo aho byageze ku myaka 90 zimwe mu mpamvu zabateye kutabasha kugera ku ntego zabo ku kigereranyo cya 100% nk'uko bari byifuje Perezida wa Green Party Dr. Frank Habineza yatangaje ko ari uko iri shyaka atari ryo rifite ubutegetsi asaba abaturage kuzamuhundagazaho amajwi kugira ngo bazabageze ku byo bifuza batabashije kugeraho
tuzashaka gahunda yo kwihaza mu bihingwa ku buryo buri munyarwanda wese mu gihugu cy'u Rwanda agomba kubona amafunguro yose atatu ku buryo nta mwana agomba gukubitira ngo ryama kubera ko uzi icyo umwana wawe ibikenewe gusa ni ugufata ingengo y'imari y'igihugu tukayongera muri politiki y'ubuhinzi n'ubworozi
iri shyaka ryanamamaje abadepite bazarihagarara mu nteko ishinga amategeko nabo babonye umwanya wo kwiyereka abaturage no kubagezaho ibyo babahishiye uyu ni vice perezida w'ishyaka Maombi Karine akaba n'umukandida depite
twebwe nimudutora ku mwanya wa perezida wa repubulika mugatora Frank Habineza mugatora abadepite baturuka mu ishyaka Green Party tuzashyiraho gahunda inoze yo kugabanya umusoro ukava kuri 18 ukagera kuri 14
abaturage bari baje gushyigikira Green Party bagaragaje ko hari icyo bifuza ku mukandida wabo
bo icyo yatugezeho koroshya ubuzima mbese usanga imibereho igoranye
kwiyamamaza kwa Green Party kwakurikiranywe n'inzego za leta zirimo abayobozi b'umurenge nabo mu kigo cya leta gishinzwe imiyoborere RGB asumutakaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
umukandida wigenga Philippe Mpayimana nawe yatangiriye ibikorwa byo kwiyamamaza murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe Fulgence Akizuwera
abantu bari baje kuko baje kubireba ubona ko bafite amatsiko yo kumenya umuntu wiyamamaza ku giti cye uhanganye na Paul Kagame bazi nk'izina rikomeye cyangwa se umutegetsi ukomeye hano muri iki gihugu ntabwo hari abantu benshi ugereranije hari abantu hagati y'ijana n'ijana na 50 icyakora bitandukanye nanone n'ubushize ko byagendaga bigenda ashobora kuba wahasanga abantu nka 20 cyangwa 10 gusa abo bantu abona bashije kuganira nabo nababazaga n'iki cyabazanye hano isi mwaje gushyigikira uyu mukandida bakavuga bati twebwe twaje kureba gusa muri bwa buryo bwo kwakira abashyitsi ku buryo nabo babazaga bakubwiraga bati turumva ibyo ari kuvuga azatugezaho nta gishya gitandukanye n'ibyo twagejejweho ukabona ko arabaje baje nk'abaje gushungera kurusha kumva ibyo ari bubabwire
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Ebyiza nchuti bakunze mwese mugurikiye radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanigezwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njye muri kumva kuri micro ndi Karemera Patrick, ikaze. Hirya no hino ku isi, imiryango ya leta n'itari ya leta usanga ishyiraho imbaraga nyinshi mu kurwanya ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza imyaka y'ubukure. Harimo gushyiraho ibihano bikomeye kubatera inda abo bangavu, ibiganiro by'urudaca biratangwa ahantu henshi hahurira abantu, ndetse no kubitangazamakuru binyuranye bakangurira abantu kurwanya inda ziterwa abangavu batarageza imyaka y'ubukure. Nyamara nubwo hitabwa cyane kubangavu baterwa inda zimburagihe, ku rundi ruhande hari basaza babo bakiri ingimbi batera inda zimburagihe batarageza imyaka y'ubukure, bikabagiraho ingaruka zinyuranye kubera kubura kirengera. Ese abana b'abahungu batera inda zimburagihe batarageza imyaka y'ubukure nabo haba hari ingaruka zibagiraho nk'izo tuzi cyane cyane dusanzwe twumva zigera ku bakobwa? Mu rurimi rw'Ikinyarwanda hari imvugo zinyuranye zikoreshwa, urugero twavuga nk'ivuga ko umwana wese ari nk'undi. Iyi mvugo akenshi ikoreshwa bashaka kuvuga ko nta mwana uruta undi, ko umwana wese ari umwana. Gusa nubwo umwana wese ari nk'undi, akenshi usanga abangavu ari bo bitabwaho cyane mu gihe batewe inda z'imburagihe bahabwa ubufasha bunyuranye kugira ngo barengere ubuzima bw'umwana w'umukobwa watewe inda. Imiryango inyuranye haba ya leta cyangwa se yigenga usanga akenshi igerageza gufasha abo bangavu, harimo kubaha ibikoresho by'ibanze by'isuku, bamwe bagasubizwa mu ishuri ndetse n'ibindi. Nyamara nubwo abangavu aribo bafashwa mu gihe batewe inda z'imburagihe, byagiye bigaragara ko abana b'abahungu batarageza imyaka y'ubukure nabo iyo bateye inda z'imburagihe nabo hari ingaruka zinyuranye zibagiraho nyuma yo kumenya ko bateye inda, bityo bikabatera ihungabana. Ese abana b'abahungu batarageza imyaka y'ubukure mubona n'iki gituma abantu bumva ko nta ngaruka zibagera nk'abashiki babo igihe bateye inda z'imburagihe? Ese ubundi hakorwa iki kugira ngo nabo bitabweho cyane cyane mu guhabwa ubufasha mu bijyanye n'imitekerereze? Mu nkuru yatugoye kuyibona, twashatse kumva ku ruhande rw'umwana w'umuhungu wateye inda afite imyaka 15 ubu ubuzima abayemo uyu munsi. Munyemere nakire mugenzi wanjye Manishimwe Noel atagize byinshi yaduteguriye kuri iyi nkuru.
Mu nkuru zikunze kumvikana ndetse hagashyirwamo imbaraga nyinshi ni zigaruka ku bakobwa bakiri bato, abo bita abangavu baterwa inda batari buzuza imyaka y'ubukure 18. Nyamara ku rundi ruhande hari bamwe mu bahungu nabo batera inda batari bageze iyo myaka, ariko usanga batitabwaho uko bikwiye kandi nabo bibagiraho ingaruka zirimo ahanini izishingiye ku kwangirika mu ntekerezo n'amarangamutima.
Bravo. Umukuru. Ukomeye cyane.
Twasuye umuryango umwe wo muri kamwe mu turere two mu burasirazuba bw'u Rwanda. Urimo umwana w'umuhungu ubu ufite imyaka 17, ariko afite umwana yabyaye uri hafi kuzuza imyaka 2, kuko bivuga ko ubwo yari afite imyaka 15 yateye inda umwana w'umukobwa babanaga mu rugo rumwe, we wari ufite imyaka 17.
Nari mfite imyaka 15, nkaba narebaga mu mwaka wa gatandatu amashuri abanza.
Uyu muhungu twise Habimana, izina leta rije kuko yadusabye ko imyirondoro y'igirwa ibanga, wabaye umubyeyi ku myaka ya 15 twaganiriye turi haruguru y'inzu y'iwabo, byagaragaraga ko afite igihunga. Umurebeye inyuma ubona ko ari umwana w'umuhungu ukiri muto. Avuga ko akimara kubwirwa ko yateye inda byahise bimutera ubwoba.
Ntabwo ntabyo narinze nyine nyina bivutse ko ngo nta gihano kugira ihungabana ngira ubwoba, numva nakiyahura nyine ko umutima ukambwira ngo byihorere ngo nicare ngo ntunze, na mama akajya anganiriza akanambwira ko nimba ari byo wihangane.
Wumvaga ari iki kiguhangayikishije muri icyo gihe?
Yuko njyanye nkiri muto naruzuye imyaka yo kubyara.
Mu gace k'iwabo bikivugwa ko Habimana n'umukobwa babanaga mu rugo bombi biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bateranye inda, umwe afite imyaka 15 undi afite 17, n'ababyeyi babo babanaga mu rugo rumwe kuko Habimana afite papa na mama kandi babanaga nabo, ngo babanje kwanga kubyemera by'umwihariko bibaza niyo koko ngo baba bararyamanye, ukuntu umwana w'umuhungu yateye inda kuri iyo myaka. Mama wa Habimana nawe twaraganiriye.
Cyabaye bibazo nyine. Kubyakira twumva atari byo tubasha kumubaza ngo twareba n'imyaka afite natwe twumva ntitwabyemera.
Atubwira uko babyakiriye nuko abaganga ngo bamubwiye ko nubwo bidakunze kubaho ari ibintu bishoboka.
Ubwo tukumva nyine bidashoboka. Kikoze kwa muganga niba batwiye ati mwihangane mugende mumube hafi murinde ihungabana murinde kumuhozaho urutoto. Ati hari ubwaba atari we cyangwa akaba ari we atariko ntabwo bikunze kubaho ku mwana utaragize igikuriro atariko nyine iyo byagenze gutyo nyine mubyakira gutyo. Yashatse nko gutorongera ndamubwira nti garuka kwa kise. Byabaye ikibazo nyine hano mu muryango nkubwire ngo wenda iyo uhagera nk'icyo gihe ubwo rero ubone ko bikaze ubwo ariko kwa muganga kuko tubona kuri ribu nagiyeyo babasha kutugira inama cyo ngende mumube hafi mudatuma umwana ajya kure tiyana bacika akagenda kuko tubana nawe gutyo nyine mu bibazo tumwe turakiga mu wa gatandatu
yabimbwiye
ubwo tubona agiye ku ishuri mu wa mbere kikoze yazanye amanota yo muri esi ubwo bakoze nk'ikizamini cya leta ari ibyo bibereyemo ari ibyo bibazo bihari nta n'umwe nari nzi ko azazana n'inota narimwe ariko nkanjye nka nyina nagerageje kumwihanganisha mubona nka hafi murinda uruhuha gishe nayo ndabimwumvisha nawe ageze ahabona nta kundi byagenda arabyakira nyine gutyo tubyakira gutyo mu muryango.
Uwo mukobwa watewe inda ngo yahise ajyanwa mu muryango w'iwabo aho yari yaraturutse ndetse inda yari atwite iravuka ubu afite umwana. Ariko kuva icyo gihe Habimana wayimuteye we ntaragira umutima cyangwa amatsiko yo kureba uwo mwana bivugwa ko ari uwe.
Ntabwo yizi ntabwo nzanamubona
kubera baramuguhungishije.
Mama wa Habimana avuga ko wenda igihe kizagira uyu muhungu we amaze kugira imyaka y'ubukure akazumva ari inshingano ze kumenya ukuri k'umwana bivugwa ko yabyaye akamurera akazamwitaho.
Ntabwo twabiyoberwa umwana arahari umwana ni mukuru amaze kugira aragenda nta kibazo abamubona batubwira ko nta kibazo afite. Umuntu natwe tuba badutiwe na nka nyirubwite niyumva we umwana akaruwe amaze kugira ubwenge azavuga ati nyamara wenda nta mwana n'uwanjye wenda akazagerageza akavuga ati reka nkure ko ashoboye wenda mwiteho.
Mu butabera mu Rwanda hari agace k'ingingo y'ijana na 133 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange kavuga ko iyo icyaha cyo gusambanya umwana cyakozwe hagati y'abana bafite nibura imyaka 14 nta kiboko cyangwa ibikangisho byakoreshejwe nta gihano gitangwa. Icyakora dutegura iki kiganiro twashatse kumenya uko ubuyobozi bubyitwaramo iyo bibayeho ku mwana w'umuhungu nawe utaragira imyaka 18 y'ubukure atera inda maze umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Umutoni Jeanne agaragaza ko imbaraga nyinshi zashyirwaga mu kwita ku bakobwa ariko ubu n'abahungu bagiye kujya babitaho cyane.
Uburyo bwabo ndabona atari umwihariko cyane ahubwo ubwo wenda ni step abantu bajyaho bakarura ko tubaganiriza muri rusange ndetse n'ababyaye nabo bangana gutyo nabo tubaganiriza n'abandi ariko tubereka ibibi byabyo bakagerageza rero nabo kubitinya tukabereka ingaruka mbi zo kubyara imburagihe ariko tukabereka no kuba umubyeyi imburagihe ko atari byo. Ubwo byose ni urugendo guhagarika no gukumira ibi bibazo ni urugendo byaba kubateye inda batarageza igihe ndetse n'abaziteye bakuze tuzabishyira no muri topiki yacu y'ubutaha ku buryo tubegera by'umwihariko ariko uburyo bwo gukumira bwo turabukora cyane.
Umubyeyi wa mwana w'umuhungu ubu ufite imyaka 17 twise Habimana wateye inda afite imyaka 15 avuga ko ubuyobozi bukwiye gukaza ingamba zo gukumira inda ziterwa abangavu hatitawe ku bakobwa gusa ahubwo n'abahungu bakwiye kujya bitabwaho cyane kuko aribo bazitera kandi nabo bagirwaho n'ingaruka.
Wenda nkatwe ababyeyi hari ibyo wenda tutavuga bimwe ariko mbona ari inyigisho nabo bakwiriye guhabwa nk'abana b'abasore nako bakiri nk'ingimbi nyine ubwo ni ukubabwira nk'ibijyanye n'ibyo myororokere wenda nk'abantu hirya no hino nuko inaha nta bufasha buhaba mugani ngo wenda badufashe bigisha abana hariya bagita karabu sinzi ngo wenda bakabasha kubigisha abana bakamenya ukuntu bagomba kujya bagenda mugenda nk'uyu yari akiri muto niwe bwanabikoze ntabwo yari azi ngo ari gukora ibiki cyangwa bizabyara iki.
Abahanga mu by'imitekerereze bemeza ko nubwo ingaruka zigera ku mwangavu watewe inda ataragera imyaka y'ubukure ari nyinshi ndetse zimwe zikaba zinagaragara inyuma nko gutwita kubyara no kuba yatangira inshingano zo kurera cyangwa kuba umubyeyi akiri muto cyane ugereranyije n'imyaka ye guta ishuri n'izindi ku rundi ruhande n'umwana w'umuhungu wateye inda atari yageze iyo myaka y'ubukure bimugiraho ingaruka nyinshi zirimo ahanini ihungabana mu mitekerereze guhora yishinja cyangwa ashinjwa na sosiyete ko yazanye umwana ku isi ariko atabasha kumwitaho kugorwa no kwakira kuba umugabo cyangwa umubyeyi imburagihe n'ibindi ibyakabaye bibishingiro ryo gushyiraho ingamba zo kwegera abahungu nk'abakobwa mu gihe hatanga ubutumwa bwo kwirinda inda zitateganyijwe ziterwa abangavu ndetse n'imbaraga zishyirwamo kwita ku bo byabayeho ari uwatewe inda n'uwayiteye bombi bakiri bato bakitabwaho kimwe nitwa Noel Imana Ishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
Nguko rero dushimiye cyane umwana w'umuhungu uhawe izina rya Habimana kugwa umutekano we ufite imyaka 17 waduhaye ubuhamya bw'ingaruka zamugezeho nyuma yo gutinda afite imyaka 15 umukobwa we wari ufite imyaka 17 mwiyumviye ko kandi ubwo hashize imyaka ibiri inda yateye yamaze kuvuka ariko agifite ihungabana nko guhora yishinja ndetse n'ibindi bakunzi bacu ni mutubwire ese mubona ari iki gituma abana b'abahungu batarageza imyaka y'ubukure abantu bumva ko ntangaruka zibageraho nk'abashiki babo igihe bateye inda z'imburagihe ese ubundi mubona kandi hakorwa iki kugira ngo nabo bitabweho mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ari 0770 5518 11 cyangwa se kuri 0720 2802 3232 mujye mubikoreza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka 23 k'ikinamico tambagira utekanye reka tukumve
Kana Ana Maria na Dorcas bakomeje gufatanya kwitegura umushyitsi wishwe umukwe ariko Dorcas ari mu rujijo rukomeye naho Christine nawe yitegura kujyana mu kapa kome kwa muganga ubu bimeze bite nimukurikira umukino
Christine nawe
ndakumva yo
uyu munsi ko waryamiriye aho na mahoro ra
Waramutse neza na Mari
Mwaramutse
na mahoro da Reka iki gikombe ngitera kanto yegeye
Si nkumenyere ubyuka izisaha
Hewe Burya rero Hari igihe umuntu ananirwa ntabimenye Akabibwirwa nuko mu gitondo afatana ijisho bikanganiza neza Agatotsi kakigira ibamba Ndusi cyambaye ho nanjye
Ariko uri umutesi wa mubyeyi we Unanizwa n'iki se ko akazi kose uba ufite ugakora Abana bakaba bamaze kwigira ijuru nta gitambo avuga kikirimo Umugabo wawe akaba ahora yigiriye mu kazi ataguhoza ku ntege nkanjye Waba unanizwa n'iki gituma unanirwa kweguka mu gitondo koko
umva ejo muri koperative twabonye abashyitsi ntabwo ko ari njye uri kuri nagombaga gushyashyana muri byose
yego
rero dufatanyije n'abo bashyitsi twasuye Nyampundu kandi ahatura hasi haracucumuka kubi bishoboka ko urwo rugendo rwose ariko rwananije
ewe hagati aho ariko Kristi
ndakumva
nashakaga kugira icyo nkwisabira kandi ntumakane
igikize
uyu munsi mfite umushyitsi umbabarire ninge hatonyaruke njye kumwitegura
Ana Maria rwose niko ye ubwo ibyo ni ibintu wakorerwa usaba koko ahubwo ntiwakabayuza
oya nanone sinari gusaba uruhushya rw'umunsi wose burya n'amasaha abiri cyangwa atatu umuntu abakoze ibintu byinshi
ibyo nta kibazo ariko se mbwira abashije kuganiriza nkongeza kuri byabo ntiduherutse kuvugana
ibiki harya
umvare ubu se kandi nabyibagiwe na Mari ntabwo wari nkora rwose
erega wa muntu wenge nawe tuvugana byinshi
reka muganira ku muzi w'impamvu imutara kugucunaguza bigeze hariya
Nkurunziza nabuze aho muhera pe ahubwo mperutse gushaka kubiganiza Dorcas mbona afite ubwoba bwo kubyumva nuko mpitamo kumwihorera ngo ato ntikomerekereze umwana bikabura igaruriro
yazaba we ndabyumva shinge ahubwo bazete wigeze wongera kumubaza ngo wumve niba ntabyo
ya baba we Kristina we baba rero nigire kwirebera umushyitsi by'ihene n'ibishyimbo nabuze tube tubiye kuko nashatse kubivugaho kenshi akanyikubitira aho guze koza kumfasha twakira abashyitsi ndagutumiye rwose
ahubwo se imbere yuko ntumera mu by'abashyitsi nikoye nange wagutumira muri koperative yacu tujya twiga ku ngingo zitandukanye kandi tukaba tugira uburyo bwinshi bwo kwiteza imbere ni koperative y'abagore bakora ibikorwa byinshi byo kwiteza imbere kandi abizi uzabikunda
erega ndabizi nzanarizamo
Yewe Patrick we.
Yes Juan.
No ne urahembe ikiko nkoze umutsi.
Ukoze ikiko zaha.
Bere ntagwamburanaga na directeri ku biro bye.
Eh nyine nabarebaga ariko kubera ukuntu bavuga gukora na majeste menshi. Numvaga wenda hari amakosa bagufatiye mu kaburi kwisobanura.
Tekereka. Abahise namusobanuriraga ibya debate club yacu. Ariko shawa. Kugira ngo mbimwumvishe rafiki yawe. Wewe ufashe sukari nyinshi koko.
Oya, urafugisha kuri.
No kuri.
Arabyemeza.
Ehe. Yari kudanga sahere.
Ndakwemeye ndakwemeye.
Ah, nabyishimiye maze.
Urwandere
kandi. Ngira ngo nitwemeze itariki tutagaruke mutumire.
Wow, mbega byiza.
Gusa yambwiye ko nubwo abyemeye. Tugomba no kwandika ibaruwa ibisaba. Ariko nayo yabyumvise ko bifitiye akamaro abanyeshuri bose.
Yo. Zawe. Igira hino nkuyambirisha. Mbabarira shaka sinabishakaga. Umva rero. Mu cyumweru gitaha tugomba guhita dutegura debate.
Cyumweru gitaha tuva pati.
Oya.
Tuzaba twabonye amakuru ahagije ku ngingo tuzajyaho impaka.
Uyu ntabwo ari vuba zaha. Kandi nyine niyo byaba vuba. Dukeneye impinduka ku banyagatako n'abanyamuhire b'abanyarugomo. Ese ngo wewe wibagiwe ibyatubaye ejo bundi?
Umva shaka. Nabyibagirwa ntese n'iki gisebe nikoreye ku kuntu.
None se. Ahubwo ukuri uko ushoboye kose. Ugenda ushaka amakuru ku nanjye ndahita mbwira ati ngisa nawe nshakira umwe muri ya groupe y'imyidagaduro ahagarariye aba ari bo tuzahangana nishyizemo ko ibintu byacu bizaba bishyushye
ahubwo nishyizemo ko hazavaho imirwano
ahubwo mbwira uzaha bamuka tujye gutegura yaba ari hakiri kare ngwino yewe tubona uko dushyiramo ingingo zose ziturengera diregiteri atazabona ahera twangira
Sura kugira igitofe. Tuko utisuye n'ibindi.
Kabure cyane. Nagira ngo ndebe ko ngira ubukeje twa none nsanze birenze ko nabitekerezaga.
Ariko ko umuntu uzatuma turaburiza Freddy.
Bitwaye se ki? Ko kampanari yanjye ngomba kuyikora n'ibyo nshaka n'abakozi banjye n'abakoresha ibyo nshaka.
Ko twabyemeje se.
Aha, ubundi ko twatwaye no kwinezeza tukibagirwa. Winjiye uje kumbwira iki?
Njye ntabwo nabyibagiwe rero. Nakora ashatse kubanza kugukemurira ikibazo cyihutirwaga.
Funga neza utwo dupesa tw'ishati yawe dore watubusanije. Wongere unatebeze neza inyuma.
Murakoze ntabwo nabibonye. Mama byose yabibona sinari kumukira.
Ni wowe wenyine se ahubwo na wa musore ushinzwe sitoke cyane ko ari nawe musangiye ibiro ngaho mbwira vuba usubire mu kazi kawe rero
nyine narinje kukubwira ko bimwe mu bicuruzwa twanyujije mu bwato ngo byaburi wiyongera
se pas possible byagiye he
mama gawe bambwira ko byaruhamye mu mazi
ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ushatse kubirigeza
ariko si wundi boss nakuntu mwareka tugahagarika ibintu byo kunyuza ibicuruzwa byacu mu bwato tukemera tukabikora mu buryo bukurikiza amategeko tutavuze ngo bimwe tubisorere ibindi bigende forode
ubusenge umpangane na bariya basenze naho akantu ngo bajye babasha kubyambutsa
koko mana yanjye ibaza ugiyeyo bakakuboneraho
ariko nire ngiye kugutuma kandi sinkubwiye ngo ugende uvuga ko turutse muri kampani yanjye
yego
nako bugiye mu kazi nkore urutonde rw'ibyambukijwe byose uyu munsi yaba ibyanyuze mu mazi n'ibyanyujwe ku mupaka naho byajyanywe kugira ngo mbashe kumenya ibyabuze ibyo ari byo
none se nanitegure se turaza kujyana cyangwa kuri iyi nshuro uraza kujyana na mama byusa rega no kuri kari akazi k'umurengera mugomba kujya munyuzamo mu
kazi uratangiye kandi jya gukora ibyo nakubwiye niyo
ikaze bisangwa mwana wanjye
tukongera ikindi cyo kunywa se
nabwo nitwa isanga mu kicu nitwa Damas
eh mbese
Damas we rasize lo dusuye rero
ara dusuye
ni karibo rwose aha ni wangiriye n'umukwe wanjye ntawe wisanga nk'iwawe
murakoze cyane murumva
inshuti mwaduteze amatwi mu masegonda make turatugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri yo mu Rwanda no mu Burundi umwanya wo gukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.